Kau juga. Raja Zamba.
Datimsafi.com.
Hapa ni wapya. Hapa ni wapya. Hapa ni wapya. Sio. Farto que gosta pra chapu. Aqui tinha o microfone. É o que tu és me jambô.
Isso,
tchutchup, tchutchup,
isso, tchutchup,
isso. Kilam, tu wanna attack a connection. Adeye, you wanna attack a connection. Osani, you wanna attack a connection. Mansi, you wanna attack a connection. Yonko, you wanna attack a connection. Wajabat, you wanna attack a connection. Sikaribia, shala, naitaji connection. Kila kitu connection. Connection, tutake connection. Ilimla de connection, nataka connection. Connection, faida. Nisha chokya, uliya shida. MC na champion na mida. Chajabu faida nyikini asala tu. Kifala tu. Maboy kalala juu. Kama mufi, kama makusi. Kumpekweni pekwe. Kitikeni tunasema koma uye kusoma. Ata picha uone polis mabilo. Tunakosa gyanje. Tunasakisi wa uye pati mtaflani. Naweza kudantia kidada pepede. Lakini kwa waifu sireti zesheni kompeni. Kie wanku, mtocha puyanku. Kejampo kila mto na juu. Kabla chapala ajalio na juu. Na ulecha fasira msini lipo picha. Kocha nilipo choka baka nilipo fika. Baka nakubarika. Ata kama neki fasi na chako pochezia. Chako kampane zanko za wezi na madia. Bila shaka ntazidi kupagia. Mpagia hodo na ishinto toni. Nele zabu ingani. Last my bitch in my journey. Bado, bado. Sake tena marafiki na kuja kama kosha. Jilo na wanatosha. Marafiki wanafiki na fiki. Marafiki zetu ndo maado zetu. Wala nemezi ntwa kio. Kila sana amesha laini na shia na waifu. Wana desu mabishu. Ata kama sija shitaga nenta tempia na naifu. Wana chakanya palasu. Wani wana chakanya sozu. Nesipuari bado nareta skipani su. Kio mpa bado narisha kukuni su. Mama isha kwani wana kona lalachi. Nama isha kwani madipona peja chene masala. Nakata smache jeni pokecha ni kila de. Sibola ni peja chene kiuni. Sibola ni peja chene. Chako kampane zanko za wewe semadia. Bila shaka ntase de kupagia. Hado na ishinto toni. Hele zabu ingani. Last my bitch emotoni. Last my bitch emotoni. Wana chakanya palasu. Only one. Wana chakanya sorosu. Masipoi bado nareta skipanisu. Kilopa bado narisha kumkunisu. Kila mtu wana chaka connection. Asimeno wana chaka connection. Wana funtu wana chaka connection. Kinto wana chaka connection. 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 Mwa so mwisho. Connection. Eu te apetite, só te aflito. É bem fadi. Wanna appreciate. Wanna abbreviate. Wanna calculate. Wanna ontesabete. Tonye kasi masi ala sileti. Nashaka tunaishki mazoea. Chakwanene tunaishki mazoea. Nakechaka chwe tunaishki mazoea. Nawabishi tunaishki mazoea. Mchazapa unaishki mazoea. Mbunjai unaishki mazoea. Nawabishi tunaishki mazoea. Chakwanene tunaishki mazoea. Nalisema nacha pompe. Nalisema nacha banke. Nalisema nacha sigia. Nalisema nacha malaya. Nalisema. Chakwanene tunaishki mazoea. Munakaji unaishki mazoea. Nogoloke unaishki mazoea. Asimene tunaishki mazoea. Sakwanine tunaishki mazoea. Nawabishi tunaishki mazoea. Mchantale tunaishki mazoea. Nawabishi tunaishki mazoea. Kama kodi serious. Donesha chuni bas. Serious. Don't let shot show the good. Serious. Don't let chop it up. Don't let chop it up. So man endo come a call it serious. Don't let shot show the boss. Serious. Don't let shot show the boss. Serious. Don't let shot show. Don't let chop it up. So man endo. Now this man a chop pump it. Now this man a chop it up. Hold up. Check one in it tonight. Skim my soul. Fuck a young for tonight. Skim my soul. Tata papa tonight. Skim my soul. Wanna chop ya? Wanna skim my soul. Now I'm sure wanna skim my soul. I shall go to night, give us a real. When I jump, when I skim us a real. When I kill them, when I skim us a real. I begin to toss it. I'm all got it. It's a civility. But if I took it, cost up a chapu. And if you chat ya, sit a connection. Wow. You don't love the connection, not a connection. Safari, the fire, the shachoka. Korea, shoot ya. I'm seeing a champion, I'm here. Check ya, both fight, and you can't have salad. Keep all of you. One boy call you, come on movie, come on my pussy, come back with me. Get together, turn out the man go out, yeah, for so much. At a pitch, I won the police, Babylon. And my son, Michelle, I can chop catch you. He's your, I produce a card, you pimp up. Tutu, and mania, and my son, Michelle, I use go, back a boy. Nobody to you. I could put you on chair to put you on chair. And watch up with you. And move what I need. Push. See you. And my zombie weak. And after the South Africa. Hey yo, cayó.
Download kupitia DaChimSafi.com kupata nyimbo mpya.